Nimekwishazoea kusemwasemwa na watu, ya kwao hawayaoni. Leo kazi kusema ya watu, basi leo nawaambia maneno yenu sijali, mtabaki hivyo hivyo, ya kwangu yaninyokea.
Wacha wacha waseme mchana, hey, usiku watalala. Wacha, wacha waseme.
Leo wacha, wacha waseme.
Watasema mchana, hey, usiku watalala. Wacha, wacha waseme.
Mie na wangu nyumbani.
Alo. Wacha, wacha waseme.
Watasema mchana, usiku watalala. Wacha, wacha waseme.
Mama we kinyau nyau kikiacha pweza,
hata kama mohamta yaweza.
Leo kinyau nyau kikiacha pweza,
hata kama mohamta yaweza.
Kinyau nyau kikiacha pweza,
hata kama mohamta yaweza.
Leo kinyau nyau kikiacha pweza,
hata kama mohamta yaweza.
Na wangu nyumbani.
Alo.
Roho yangu burudani. Oh, masikio nimeziba. Ah, sijali ya mitani. Wangu nimemdhibiti, masiki wala haoni. Kajaribu ni kwengine, hapa hamuoni ndani.
Wacha, wacha waseme. Mchana, usiku watalala. Wacha, wacha waseme.
Leo wacha, wacha waseme.
Watasema mchana, usiku watalala. Wacha, wacha waseme.
Me too, me too, me too.
Why, yeah.
Mama chanja,
yeah.
Ega e ni uma,
Ula.
Na hamuna.